MGM 레거츠
김인 여바만 아니야
왜 티보디 잠오지
Kush, bada kush, hey hey. Wanasikia joto kumbe kibodi cha moto. Unataka mshiko muulize nije kopa na kopa wapi? Onti bigi. Sokota kachumba kubwa. Echi make you. Sikia. Kusakeni msimo wako msima kani wake. Baba Samir, zaji. Mchezo sandio oh waleta numa kancha sandio uwaruka bambio wanacheza mchezo sandio oh waleta numa kancha sandio uwaruka bambio wanacheza mchezo sandio oh waleta numa kancha sandio basi tulia ya sa tulia nungetera tulia nungetera tulia nungetera tulia basi ya sa tulia nungetera ngulia nungetera ngulia nungetera ngulia Chuchunge soge ya siwatish mina otea Na chesa mchezo wapinzani wanaonge ya pina wana subiri Situ napinga sheria Wena nikafunga mdundwa so wake kanikira Wena nikafunga mdundwa mweza ke kumbesera Wena nikafunga mdundwa so wake kanikira Wena nikafunga mdundwa mweza ke kumbesera Kulisho ya nifulu tata ni mwamtu pigwe mpata Maniza kwa uto pata na kisha pompono tapata Mwari ya pendi madeni mweza ke make mkem Nido kafuta kuwa malakari tuanya fia Sizo pendi maremu yeza ke make mke Malaka futa kuwa kidogo na tuanya fia Tipige pendi maremu yeza ke make mke Malaka funcha chupa kidogo na tuanya fia Nalewa nginu wana tuanya fia Mchesi wote nido wana tuanya fia Na wanangu kido wana tuanya fia Ndene wote gona wana Koja mani krim kimele waba sina habari nai Krim kimele wako ni sina habari nai Krim kimele waba sina habari nai Sema kweli mala kamchompesa bora kuyongeza mala kamchompesa bora mwanangu kidasi mala kamchompesa bora kuyongeza mala kamchompesa mala kwena musa kachu mala kuyongeza bora kumchompesa hey si you fuck me so ndoja tatu mbili unataka mkopo muulize nije kopa na kopa wapi support nakuja paka South Africa watamtaji magolide yeah. anakubali sana mwanangu Sharif Salasina pire Fari wa zon Zulu mjeuri Itumbi Manija taji babake na onzer Rashawari Zorote Nakubari sana msela zai Ha Yehudi wa kufuluwa Ya Nakubari mwanangu msela chai 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 Atuju sailo Mtoto wa fingunguti Chagi jeli Nakubari sana watoto wa salanga matembo Mtoto wa she Fadari mkuda Shukule jombo alikibandani hapo Mani sibiti Kiyose Nakubari sana mwanangu mkushibiro salasina mbili Bisi matigisa Watoto wa mbezi Nakubari sana mwanangu please mastika Nakubali sana watoto msakusi watoto ibisa gang Big ya mani ya mani Junkies Yomba nomi Mwita Yomba shumi mjomba kagere watoto watandare Makayoko Nakuja paka mento gang Yanane Mutaira Sela perembo Benzema Nakubali sana mwanangu sudi blam Yenteke sile trafira Wasi wate sinambili KK championi mido yewe lali laiti na kesha Siku tatu adinane Bakina shanga Sonipu kuru niana ikilimbo Bakina shanga Sema kweli, sema kweli, sema kweli, kai kweli, sema kweli, sema bang Wanalalamika Sinin, 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 sinin Wanaongea sana Sinin, 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 sinin Wanalalamika Sinin, 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 sinin Una wanaongea sana Sinin, 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 sinin Nimelewa sana Weki dada anataka kumtoa nje Nimekuna sana Weki dada anataka kunitoa nje Hoja mani mbona nimelewa sana Na kidada anataka kunitoa nje kunywa pombe nzima, kifati nzima, we pombe nzima, kifati nzima, nisha kunywa pombe nzima, kifati nzima, we pombe nzima, yeusi wambege sha kunywa pombe nzima, kifati nzima, we pombe nzima, sikia, kura. Oh, yeah, my name is Gagunjo, I'm here. Look at your name, I'm